And as this is a beautiful message.
Siku yangu ni ya mashaka, mashaka. Chai mkate asubuhi na yota. Kila kukicha matope, nashindwa hata cha kuokota. Sina kitu, mwenzenu nasota. Mavazi sina, nashindia viromba. Yani raha sina, hadi nahisi nimerogwa. Mimi kutwa nzima, inashindia vikogwa. Tabu na karaha, ndo maana Mungu nakuomba. Kama si ucha Mungu, mwenzenu ningelishajiua. Ni bora nikose tu yote. Mimi nipunguze uchungu, sitaki tena kubakia. Ila bado nategemea kwako wewe Mungu.
Shida ya Rabbi, shida,
shida zimezidi.
Shida ya Rabbi, shida,
ona nateseka.
Shida ya Rabbi, shida,
shida zimezidi.
Shida ya Rabbi, shida,
nakosa tamsingizi.
Sibinga, and as this is a beautiful message. Oh, 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 oh. Haya maisha kama soka, kuna kufunga na kukosa. Kwa ibada ya jitihada, ndugu yangu hutokosa. Usone mimi nimepata, hata kipofu hupapasa. Ila hufika napo kwenda, kwa uwezo harabuka. Kikuba tumuombe Jalali,
Jalali, Jalali,
mana yeye ndo mzuri,
mzuri, mzuri.
Wafunga tufungulie kuburi,
kuburi, kuburi.
Tunakuomba ya Allah,
mana shida zimezidi, zidi, zidi.
Shida ya Rabbi, shida, shida
ya Rabbi, shida.
Shida,
ya Rabbi, shida, 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 ya Rabbi, shida, shida.